za wazi zangu ay, nambali ni kwa Facebook, tukachati na WhatsApp, penzeli kano na chuzi supu ay, alini pa namba Facebook, tukachati na WhatsApp, penzeli kano na chuzi supu.
Tuna do, tuna do, tuna do.